Amena.
Amena.
Tunaendelea kushukuru Mungu.
Ovitaka good.
Kwa kutupatia muda mzuri wa kusimama mbele zenu.
For TV kustohe aide for nia.
Na ni imani yangu kwamba tumepiga vita vizuri katika wiki yote hii.
Oh, yeah, trowa TV ha elsamen di God.
Na ndio maana tuko mahali hapa.
Oh, they are also therefore we store here la visi la here today.
Na ninaendelea kushukuru watumishi wa Mungu ambao wametupatia nafasi hii ya kulisha neno ndani ya kanisa hili.
Oh, yes, yeah, also talk to Lilan da Gima a plus na ti ya ku store here yao. Na
hakuna upendo ambao unazidi huu.
Oh, they also did a biscuit bivisa was kali hili again was gain.
Na Mungu aendelee kuwawezesha.
Oh, yes, yeah, talk ya Mogul Velsini yao.
Vile vile tunashukuru kanisa la Mungu.
Taka hilkeken
kwa kuendelea kujumuika na kuendelea kuwa pamoja nasi kwa muda wote huu.
For your small hill tia kama venes ni vea sunde hea o hea kursoa.
Kwa sababu tunaendelea kuona upendo wenu.
They also recti God so they are good girl for.
Nitajitambulisha tena kwa jina naitwa Dennis.
Oh yes, kumuskisi litio mkreng myself ya hila Dennis.
Monga.
Dennis Monga.
Ninaoa.
Ya gift
na nina watoto watatu.
Oh, ya ha très bon.
Na nina mke wangu yuko pale nyuma.
Minkune hun sila lidea.
Atasimama na ili mpate kumuona kwa opportunity ya mwisho.
Ya bise musidi dem de ikena hine so sorry hin de story.
Anaitwa kwa jina la Dina.
Di Dina.
Ya. Ya. Na asubuhi ya leo,
oh, idei ila idenia formire
tutafungua Biblia zetu katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza.
Biske starta mea lesa i Thessalonic Breu. First Thessalonic Breu.
Wathesalonike wa kwanza utasoma pamoja nami.
Biske lesa liha ya starta lesa po Swahili solta ya ipodanski.
Sura ya 4 mstari wa 16 hadi 17.
First Thessalonic Breu fra kapitulo 4 verse 13.
Na nitasoma kwa jina la Yesu Kristo.
Elesa Yesus now.
Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Amen.
Amen. The First Thessalonic Breu fear certain ya Breu lespodanski devta skelvi de iliwe here po Johan bot trugus sam medem op iskyone for at smuller herren eloften. Frade eskel vi eltil versam me herren. So trösta de hinen medits bullscape. Amen.
Amen. Tuombe Mungu.
Vi bila.
Tunakushukuru Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo. Unafanya kila ambacho mwanadamu hawezi Bwana. Kwa muda na wakati kama na huu uliojua kwamba tutasimama mbele za kanisa lako. Hapa ninachoomba ni kwamba Mungu ujitukuze na upate kuziwezesha. Neno hili ni lako, watu ni wako na mtumishi ni wako. Huko ninahitaji ya kwamba Bwana, neno hili litakapotoka, kila mmoja wetu alipokee Jehova na unyofu wa moyo. Na zaidi ya yote Mungu, neno lako linasema kwamba kwa sababu wewe uko ndani yetu, sio sisi tena ambao tutanena, bali ni wewe ndio utanena Bwana. Tunahitaji Roho Mtakatifu aongoze na tuwezeshe. Lakini mmoja wetu apokee neno hili, fungua masikio yetu ya roho, fungua masikio yetu ya mwili katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kuharibu hewa zote mbaya ambazo zinaweza kuleta usumbufu katika neno hili katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako Mungu endelea kwa juu yetu. Tunasema asante kwa sababu utatuongoza Bwana kwanza mwanzo huu mpaka mwisho. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Amen.
Amen.
Na asubuhi ya leo
di idenia formide
nitafundisha neno ambalo linasema
evigan lis snack ela snack amea omkrenge di here
kunyakuliwa kwa kanisa
di som ya bot rukus
kunyakuliwa kwa kanisa
bot rukus ekeken.
Najua kwamba neno hili si jipya kwako.
Ya vile adua hea tumaecho mkrenge di
wakati unaposikia kunyakuliwa.
Novi hea mkrenge
di wakati unaposikia kanisa.
O novi hea mkrenge kieken.
Sio neno jipya kwako.
Digno nicha nai.
Na nitaleta kwa raka maana ya maneno haya.
Yes ke live ya mai hot so hot so
mule mkrenge
di ya. Bli ruke spot.
Asili yake.
Di kama.
Ni katika lugha Kigiriki.
Di son fra Bible di son fra Grask. Di kama fra
ambali kiitwa
di som dibitura mas
arpazo
ati arpazo
si amkarpazo arpazo maana yake
arpazo bitura
kuchukua kitu kwa haraka ambacho sio katika tayari
dia cha ting tia cha ting li my heart me min poor marks for a cha ting fra
bodia kunyakuliwa tena
menta nil fra open
ni kuchukuliwa juu
dia menta nil fra open
neno kunyakuliwa
dia bitula
kuondolewa katika kikundi
ifuate menta fra Fraistua folk
na kupelekwa sehemu
menta fra a still
Biblia inatuambia ya kwamba
did destroy Biblia
kabla Mungu ajaribisha Sodoma
so in go kama tia orega Sodoma
aliondoa kwanza Lutu na familia yake
katika so Lut i
kisha pigo ya Bwana ikapiga Sodoma
so after kama gulo orega Sodoma
Bwana sifiwe sana
amen
na neno kanisa
o kieken
vile vile asili yake ni katika lugha Kigiriki.
Dio so vitadi fra grask spro.
Ikitwa ekklesia.
Som dihila ekklesia.
Na maana ekklesia.
O ekklesia bitua.
Ni kundi la watu.
Bo viha stua folke
menska. Lakini Kristo alitaji kundi tofauti na kundi za ulimwengu.
Me som Yesus se folke dida. Yesus se folke som hena velte.
Kwa hiyo kunyakuliwa kwa kanisa.
Kibiso siye fuate bli vibli.
Ni kuchukuliwa kwa gafla wa Kristo haki na kweli.
Di so sede dia bot rukul se kieken dia te di os minska som bli bot rukul se aframe Yesus.
Na kanisa litakalo nyakuliwa.
O den kieken som skel vea.
Unaweza kujuliza ni kanisa gani.
Den kieken som skel bot rukul se.
Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha ufunuo wa Yohana.
Di in special kieke som disto i Johannes.
Sura ya 5 mstari wa 9 hadi 10.
Johannes FM.
Ufunuo wa Yohana
the Openbaring.
Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9 hadi 10.
Chapter 4 verse ni
ti. Biblia inasema ya kwamba
oh the stoat
na wanaimba wimbo mpya.
Oh dende ya keke did only come
to say ya kwamba
the sing I new song.
Basa ili e Bwana.
Oh praise the God.
Kuchukua hicho kitabu.
O di hamde siya du pri di prisa gul.
Na kufungua miuri zake.
O siya du ya veadi fuat opna den bo.
Kwa maana kwa damu yako.
Because for di fra Yesus blue.
Ulimnunulia Mungu.
Yesus gul ha kept.
Watu wa kila taifa.
And ha kept us.
Watu wa kila lugha.
Fra elle for skel ni
slata. Watu wa kila rangi.
Fra elle for skel vivi som fra elle for skel len.
Ukawafanya kuwa makuhani kwa Mungu wetu.
Yesus elagul hagiodem ti avea gul's born.
Bwana sifiwe sana.
Amena.
Na kama tu kwa asubuhi ya leo.
Odi for idene ya formide.
Ndiyo damu ya Kristo ndiyo metuunganisha.
Dipokone Yesus blue.
Asubuhi ya leo nataka kukuambia ya kwamba.
Odene ya formide ya vegan city diet.
Tunga okofu ambao nao.
Viske biva fralson.
Kwa sababu linunuliwa kwa damu ya beri.
Odi duwe blikept for this tua stua
Biblia inasema ya kwamba
do obliquept for stua bleu
damu ya Abel ililia mbele za Mungu
some destroy Biblia that then blue Jesus blue
lakini damu ya Yesu Kristo
did ya Jesus blue
ili kununua nikabadilisha jina lako kaitwa mwana wa Mungu
again him dead who obliquept or no he la do Jesus born
huko aliponunua wa Afrika
they and her kept the African and her kept the Danish people and her kept elf from Europe and her kept again in blue American Asia
akaliita kanisa lake.
Oh Jesus has killed elder demons and skeke
kwa ili kwamba
or didn't care so when kamatia hoke spot here fra
Biblia inazungumzia
destroy Biblia nate
Habari za kunyakuliwa.
Ili ya mkrenge bot huko.
Inatuzungumzia watu wana ambao walinyakuliwa.
So the for scale down fear for scale person the blue bot huko sefa.
Ni kwamba mtu wa kwanza ambaye amenyakuliwa.
Some Biblia na the first person the blue bot huko sefa.
Aliitwa Enoch.
and were Enoch.
Mtu wa pili aliyenyakuliwa.
And person the brought to
record.
And were Elias.
Na mtu wa tatu aliyenyakuliwa.
And person.
Alikuwa Yesu Kristo.
They were himself Jesus Christ.
Na mtu wa nne ambaye anyakuliwa.
Oh, then the fear person the brought to record. The blessed die your mind.
Na tutungi tena mambo mengi.
Oh, die can land till it be.
Tutunga ni kunyakuliwa kwa kanisa.
Oh, give event a party at the brought to record. Hapa
tulipo.
Fuati vige kama here for.
Kwa Bwana Yesu wakati alipokuwa mahali hapa.
But Jesus there and for here for you
and. Anzia kwa ajili ya makao.
And say and sat also on Krengeting and say and go and
soma kitabu chako katika kitabu cha Yohana
and say and go there for at your place in class for us
injili kama ilivyoandikwa na Yohana
obviously lesser Johannes
sura ya 14 na mstari wa kwanza hadi 3
Johannes 14
ustatu tasoma tutaendelea
Johannes 14
na mstari wa kwanza hadi 3
14 it's the très
Biblia inasema ya kwamba
distort eh
Kristo akazungumzia habari ya makao
Jesus hand for tell to mkrenge
akasema kwamba
go biske hen and say hen go to be
pale ambapo mimi nitakuwa
leader of your skelvia or is also where we see him I
na nyenye muwe pale
is also where leader
akao ambaye Yesu alizungumzia
or then there plus in some hand for tell to dig here po Johan biske where
inanisha ya kwamba
medi bituat
eh
Die your mind. We are some guests here, what we are. What we are, what we are, the care, the leader. They say, I foretell them the leader of our school, God, gratis.
Na ndio maana katika usomaji wetu mkitabu cha Thessalonica.
Therefore, there we have left it as a Thessalonic prayer.
Biblia inasema ya kwamba.
He stole it, eh?
Ya kwamba Bwana mwenyewe atashuka.
Ate hamsel hengeske kama tibe.
Na wakati atashuka.
No hen kama.
Atashuka na sauti za malaika.
Hen kama same angel. Jehovah.
Atashuka na parapanda ya Mungu.
The hano trompeta. The lyre.
Na wakati katika Kristo atafufuliwa.
Oh, the story to them, them they were dull, the dull.
Na sisi ambao tutasalia tutakuwa hai tutabadilishwa kama kufumba
na. The dull is kebot workers of yonder viske failure ham team.
Tutamlaki Bwana mawinguni.
Obviously Melham there I love.
Tutamlaki Bwana mawinguni.
Obviously Simon Melham we love.
Nataka kusema ya kwamba.
The betrayer.
Mimi na wewe hapa sio mahali kwetu.
Die oh my via some guest here.
Mimi na wewe hapa sio mahali petu.
Here via ba some guest.
Mahali petu tumeandaliwa ni hapo juu.
Oh voici am legal leader of Henia.
Biblia inasema ya kwamba.
Oh therefore this so at
siku hiyo
D-Day
wanafaraja wa Kristo
the ham said kamatia trust us
tunazozipitia
the body at the
tunapokuwa taabu tunazozipitia
one set LD thing if we go again
tunapitia magonjwa
the mang thing freedom
tunapitia kufukuzwa kazi
mange vi abaslos muski
tunapitia mambo mengi
mang for scale problem my familia
ni wakati tutafika mahali hapo
me novisko melham
tunapata faraja kubwa
and kamatia trust us
Biblia inasema ya kwamba
for this so at
katika mji huu ambapo Bwana ametuandalia
leader of henia
watakatifu
the for holy persona
hapata kuwa na shida yoyote
da ikino on to the hour
hapata kuwa na kilio chochote
ikino growl the hour
hapo mekimbia nje yako kwa ajili ya shida
for the we some here we have flutes
mahali hapo lakini na matatizo
we have flutes voici même here type porone manque parce que le problème mais non vis que meurt Jesus de vivavia ro oglele vivavia glele de owa so there I got me a bill good for tell to my snang me my home at a den day
itakuwa kama siku ono israel
di bibia some israel folk
walijikuta kwenye bahari ya sha
li plus the story for and flown
na hapa kukua
ela heaven li for and heaven the vike vine tia go again him me dead the king to be
na farao na jeshi lake
di so farao me hands here di kama di van so me guess am elevob no mkreng them me di so I n yo I n moses moses bo
ya kwamba wana wa israeli waliogopa sana
at israel's folk di bri bank
ya kwamba wana wa israeli
waliogopa di direct to bank
musa mtumishi wake
me moses som vagul siena and so they have foretell to Israel's folk at them then Egypt and some Isianu them come out here see again me ikama iktia sidem again. Therefore, he done here for me there. This will again sidem. This will again man for scale problema. This mosquito abasulus. This will man la vodu ke gohene that ik non de eskadai. Men of we come at sea miller Jesus. We come at sea glema LD here. Dikama vitia glema LD here, we go again me here. Dikama tia glema LD, we go again me here. Jesus now. No, Jesus, kama ota os bot here, fra.
Nio, siku ambayo, Mungu ameandaa ili ya kwamba tupate kufarijika.
Di den day vo gul ha la kla for ati trust us.
Kwa sababu, ulimwengu kabla kanisa kondolewa, itakuwa katika shida nyingi sana.
For di, viaden, in Jesus gen comes, the direct mange problem, mange thing, di kama tiaskia. Di story, Bible na te. Bikama tio hoyo ya mkri.
Patakuwa na mteteme kwa arzi.
De mange yo wa skill di kama tia ski.
Patakuwa na njaa semu balimbali za inchi.
Honga snul. Mange for skill still a iverden.
Kuinulika kwa magonjo mengi.
Mange for skill sudom, meakil sudom.
Kama vili mimi na weo tunavivyona katika siku ya leo.
Liso mdao mai vike sidem nu hea mivuwa so ine ohe ya de.
Na haya yote lazima pitike.
O LD dea. Di scale baskia.
Kwa sababu ya natimiza ni unabii wa Biblia.
For di bagul soa, di upfield.
Na Biblia inatuambia kwamba.
Oh, some sia Bible.
Wakati huo kunyakuliwa kwa kanisa.
No, Jesus kama ota osbote ya fra.
Ndiyo, siku ambayo Mungu ameandaa ili ya kwamba tuepushe na ziki kuu.
Di also good plan for at henke. Some enke taos hea fra. So vi iki kamatia. Vi kamatia meaka dide ya onscape. Ulegles di kamatia skia.
Kwa sababu. Wakati kanisa litakapo nyakuliwa.
For di li den day vo vi blia. Botu rukus.
Wale ambu watabakia katika dunia hii. Watabakia katika mateso makuwa.
Eldem de blia hea ni. Po Yohan. Di blia ba sweat. My sweat for them. O I openbaring di store ade. Ni chapter 9 verse 6
ya kwamba watu kwa wakati huo watatamani kufa lakini haitawezekana.
Odiblia mange potential vogue divi gan de me diblia ik mulit.
Watu watapenda wajipige katika kitu fulani ili wafe lakini haitawezekana kwa sababu ya mateso.
Mange vil forsøge alt for at dø me diblia umulit så dø. Oh, this story at a good soa. Jesus will fiana hands over here fra. Oh, this will say Amos 8, Amos 8, 11. No, good snow, be also fans wake. For the then they are till to hide, the good still to my giddy. Duhatil ntia bisema eldi duke bisema idei. Duke duhatil tia reflektea om Yesus genem komst. Duhatil tia tenka mkrenge voden duliwa ditliu. For di hea vo via, via ba som gesta. Som sto so ilukas, breu. Lukas breu certain fia tralve, ti sexo tralve. At iden day, two persona kewe ali kewe imaken. Or in a dem vlitas bots or inen blia. Two persona kewe no dia poaba ida. In a dem skates bots or inen blia. Or di etenka mkrenge di foskeli. I think I'm crying for scale flea my skin. Mosquito pilot, a mosquito Christian. Also, hard in a passage, I flea my skin. or no blotting bleed spot. We saw passagean me flee my skin. Li tenka umkrenge devo then bleed then day. We saw di for scale bill we had you care for motorway. For motorway so care men so yake there. Moski de e bill and so moski chauffeur ni a Christian. No hand bleed test board. Veso passager ni bill. So bali tenka mkreng dende for den bliade.
Utakuwa na bwana yako mnyumba.
Moski two men so two persons so mea gifts.
Tukuliwa.
In a dem bleed test board or in an blia idea. So li tenka for den vis di dea vi less am dia. We think I live for then bleady. We see about in the kirk, so here we Karina spill up a guitar. Humbly to support him, so get and the bleer here. We can wear mosquito, we still here of all setter. Lip Russell in a house, go back or in any bleer. In any go in. Li think I'm going to them to come to a blia. But then, will think, but then will study there. But then, will hear, but then folk will hear. Moski viva a school. Yeah, school, so plus only. Fra school, yem ti, so da ki nun yem. Bali, moski di come to a ringa ti politi. Come to a ringa, vo some health, vo a min familia. May the US police and also the Sam and go after sin familia. So we ba see at the end day to be a wrecked mang thing mang the no man can ik for still say. Therefore, he didn't have for me day. Did he come my day? For the in then day, comma. In then day, comma. So scared to be saluted as skeleta be saluting on thyself or this liu. Do skeleta reflectea on voden to liwa. Reflectea ve dulewa on tom kreng. Voden duventa po Jesus gen comes. Some distort at I Mateus. And say Jesus and pray at least some lina hence day or Noah's day. And say at then they the enter the will for no and come. Therefore, and say this give your vaughn, this give your parat. This give your vaughn, this give your parat. For the weak will for no and come. Oh, that three things some and see at they can help us for at we are parat then they. Viske vi apparat ti viske vi apparat iben. Viske mensi vi venta po ham so viske vi also go after gulsoa. Du lesa gulsoa. Vesia gulsoa. Vesia di vodenske vi go vodenske vi vandra her po yowen. Di du hea edi go du elaliwa du po samol som. Some Paul was sent to Galatia, ne? At England, selum England fra himmel, selum England fra himmel, selum vis di kama of okona ya gul so ade ki pasa me Bible, me di destroy Bible, so hence so ik go after him selum and kama therefore, for the vihaik under the ke. Layers, Gulsoa. Gulsoa or Vilea again in Bible. So, this gave a von or lesser or go after Gulsoa. Or the entire thing, some of this gave also parat po, that we are holy for and go. For I helidom, so lina viham. Or the sister, I will lee for tell I a little historia. They were in Yeya, some school go or Yeya. Boyat. Oh, yeah, and the LT throw at it, the Kamatia for no, they are far. They go to Bay, Tom and I. Oh, Tita, no, the go there, Poyakte, so go the bar, metro, the hike no mess I made, the go by metro at the Kamatia for no to Bay. Oh, then little story, I didn't snack, then see home. So, how many and then five school leap Poyakte? But the Vaikino, and quick, the Vaikino, and so you can no beats the kama. May Liprisoli so so hen in a bad urn. In Ur, ya urns, onge. Oh, come a hen, come a den urn song, yeme, or some. And by league your elf for then. Oh, and hell also under mangi mosquito curing at the year, may hence. May after horn, so then on the little ong earns on them, then voxel. Then blee vox, then blee stua or stua. May the cave your full novi voxer, so at the eltil. May after in day, then little on the blee vox, and then kiga opel. So sudden, mang under urn. Then so mang under urn he loved. Me so the dead then so the under urn he loved. Then Paul also flew a little the under. Or then flirt the under urn they were. They also leave some us we some sila here today. We are here for you and maybe about some guest. Here for we boa, here for we are, we bar some guests are dick here for we hear tea. For we hear tea, they are for Jesus and a goal here. So we scave a parat so clear. So fully the mangi under problem of we have. So full we go again a mangi thing some for vios. May we scave we are to moon, the viscave we are clear. For what we can know then day. Oh, some this story Isaias. Isaias fair in no tralve. This story at the L them the vents up goal. They will fall new strike. Oh, they will flee. They will labor or be ictrat. Moski do ya trat means to venture for Jesus. Moski do a hurt for mange things some tracker that it be. Moski do hell throw made and be mindra. May some distort visco labor and see at vibli alder trat. We will for new stuck ears. Selon vous que blitrat soit ainsi il y a fait la est-ce que gears news tu que therefore vous que build a sermon today for at goal parce que gears news tu que mosquée du va hill bon my trat mais di dia do comme do for chance and see a city goal at a vis que for we are proof for news tu que vis vi reise aus elsam oh vis que build elsam. Or goes will help and a clatter help us. Or for what we can force it a mayor go after and so on. For we can for news to you. Or Davis can brew at the batron, we brew at there. At a for news to you. No, we go after goal, so we ik blitrade. Visse che spira in lille lo sang.
tunaomba Mungu atusaidie ili tujaze tena nguvu mpya, kutomba Mungu kulingana na jinsi unavyojisikia. Waombe Mungu akusaidie ili kwamba siku atakuja kunyakua kanisa na wao pamoja na watakao nyakuliwa. Karibu kwa maombi. Tunakushukuru Mungu wetu ni katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu atosha na wastahili. Muda huu tumeweka Baba mbele zako, ulikuwa ni muda mzuri ambao umeuandaa ili kwamba tukuje tena kukumbusha kanisa lako kwa ajili ya ujio wako. Jina lako limidiwe Bwana, jina lako kulibarikiwa, jina lako kulishangiliwa katika jina la Yesu Kristo. Ukumbuke huyu mama, ukumbuke huyu baba. Neno lako linasema ya kwamba tutajazwa tena nguvu mpya. Kuna watu ambao wameshachoka kwa ajili ya ujio wako, hawana tena tumaini, lakini Mungu tunawaombea ya kwamba wajaze tena nguvu mpya. Wale wote ambao wameshavunjika roho zao, Mungu endelea kuwasaidia, endelea kuwajenga, endelea kuwawezesha Bwana katika jina la Yesu Kristo.
So we can labor okay with that.
Wale wote ambao watakutafuta, tunaamini kwamba watachoka katika jina la Yesu Kristo. Kwamba ni kwetu tunakutana ndani kwako katika jina la Yesu Kristo. Ale Bwana mkozi tunamtakia mimi
Yesu.
Yeah.